ya. Oh na na, oh na, oh na na, oh na na, oh na. Tazama, oh na na, oh na, oh na na, oh na na, oh na. Tazama. Auyule mukisanga na danga na linga kinoma. Auyule mukisanga na danga na linga kinoma. Uwanakum simguse, taukwabule simguse. Uwaunim simguse, taukwabule simguse. Ulokozi usimguse, taukwabule simguse. Kisadari usimguse, taukwabule simguse. Sinagina usimguse, taukwabule simguse. Kume mapenzi ni mfano wa pipi tamtam. Ukilamba leo na kesho utanogea. Nimea enjo na bado niko zamzam. Nimedata kile dina shindwa kujerea. Uwanangu nauliza, eti ni mpende nani? Alokozi nauliza, eti ni mpende nani? Uwauni nauliza, eti ni mpende nani? Sinajina nauliza, eti ni mpende nani? Nasio moja wako kama shina nde. Yuma Bakari Tabata kito cha Sanene. Tabora Singida wote anataka tuwe. Uyude mudanga anadanga kweri kisanga. Uyude mudanga anadanga kweri kisanga. Uwanaku msimguse, taukwabule simguse. Uwauni msimguse, taukwabule simguse. Ulokozi usimguse, taukwabule simguse. Usadari usimguse, taukwabule simguse. Sinagina usimguse, taukwabule simguse. Hana uza kwa bukuwe kwa jero mwache. Hana danga danga uyo dada mwache. Hana uza kwa bukuwe kwa jero mwache. Hana tanga tanga uyo dada mwache. Hana uza kwa bukuwe kwa jero mwache. Kaonyesha mambo sarani, kaonyesha mambo, kaonyesha mambo chumbani, kaonyesha mambo, kaonyesha mambo sarani, kaonyesha mambo, kaonyesha mambo sarani. Wewe ulinipa moyo nami nilikupa pia, nilinipa penzi nami nikakupatia, nilinipa stressi zisonatia, msikujali yote nikavumilia ila sawa, mimi najua namua ishara. Aira sawa. Uwanaku msimguse, taukwabule simguse. Uwauni msimguse, taukwabule simguse. Ulokozi usimguse, taukwabule simguse. Usadari usimguse, taukwabule simguse. Sinagina usimguse, taukwabule simguse.
Genius Music.